Ziyashaya, it is your refa, stwale setafula, hlanya abantwana, hlanya izinto, kube manzi phansi, masifika azisheli, ziyarefa, ziyashaya, ziyahamba, sithatha abantwana, aboshaka abakhulu. Siyaba sondelingane, silahla amaphepha, sikhipha le mali, sipenda ngathi asiboni.
Shut up, I'm a you know.